Mbiri ya moyo wanga. Ndaona anthu okhulupirika zinduzi kuwayendera bwino. Yofotozwa ndi Robert Landis. Nkutheka kuti mumakumbukira macheza ena akomwe munakhalapo nawo mbuyomu, makamaka ngati anali wofunika kwambiri kwa inu. Inenso ndimakumbukira macheza omwe ndinakhala nawo zaka 50 zapitazo ndi kuotha moto ndi mzanga ku Kenya. Titawauka ndi dzuwa komanso kutopa chifukwa cha ulendo omwe tinayenda kwa miyezi yambiri, tinkakambirana za filimu ine yokhudza zachipembedzo, pomwe mzanga ananena kuti, imafotoza zosemphana ndi Baibulo. Ndinaseka, chifukwa sindinkamuona mzangayo ngati wokonda zachipembedzo. Ndinamufunsa kuti, umadziwa zotani zokhudza Baibulo? Iye sanayankhe nthawi yomweyo. Kenako anandiwuza kuti mayi ake anali amboni za Yehova, ndipo anaphunzira zinthu zambiri kuchokera kwa iwo. Zinandichititsa chidwi moti ndinamupempha kuti andifotokozere zambiri. Tinakambirana za nkhani mpaka usiku kwambiri. Mzanga anandiwuza kuti Baibulo limanena kuti Satana ndi amene akulamulira dzikoli. Nkutheka kuti mwakhala mukudziwa mfundo ya kwa moyo wanu wonse, koma kwa ine inali yachilendo komanso chititsa chidwi. Ndinakhala ndikumva kuti Mulungu wokoma mtima ndi wachilungamo ndi amene amalamulira dzikoli. Koma zimene zisizinkagwirizana ndi zomwe ndinkaona pa moyo wanga. Ngakhale kuti ndinali ndi zaka 26 zokha, ndinali nditaona zinthu zambiri zomwe zinkandikhumudwitsa. Bambo anga ankagwira ntchito yoyendetsa ndege za nkhondo za ku United States. Choncho ndili wamng'ono, ndinkadziwa bwino kuti kukhoza kuyambika nkhondo ya zida za nyukiliya, ndipo asilikali anali wokonzeka kuphulitsa mabomba. Nkhondo ya ku Vietnam inkachitika ndili ku college ku California. Ndinali wamgulu ana asukulu ochita zionetsero. Apo tisankatithamangitsa ndi zibonga, ndipo tinkathawa tikukhosomola komanso tisakuona bwinobwino chifukwa cha kutsokhetsa misozi. Inali nthawi yovuta kwambiri komanso anthu ankawukira boma. Anthu andale ankaphedwa ndiponso kunkachitika zionetsero ndi zachiwawa. Aliyense anali ndi maganizo osiyana ndi amzake pa nkhani ya zimene ziyenera kuchitika. Panali chisokonezo chokhachokha. Mu 1970 ndinapeza ntchito kumpoto kwa gombe la Alaska ndipo ndinapeza ndalama zambiri. Kenako ndinapita ku London komwe ndinagula njinga ya moto nkuyamba ulendo olowera chakumwera, koma sindinkadziwa komwe ndinkapita. Nditenda kwa miyezi ingapo ndinafika ku Africa. Munjira ndinkakumana ndi anthu ena asomwe angafuna kuthawa mavuto manga kumana nawo. Chifukwa cha zimene ndinaona komanso kumva, mfundo ya mbaibulo kuti Satana amene akulamulira dzikoli inayamba kukhala yomveka kwa ine. Koma ndinkafuna nditadziwa kuti kodi Mulungu akuchitapo zotani. Miyezi yotsatira ndinapeza yankho. Mukupita kwa nthawi ndinadziwa komanso kuyamba kukonda amuna ndi akazi ambiri omwe anasonyeza kuti ndi wokhulupirika kwa Mulungu ona yekha posatengera kuti akukumana ndi zotani pa moyo wawo. Northern Ireland, dziko la mabomba ndi zipolopolo. Nditabwerera ku London, ndinalumikizana ndi mayi aka mzanga uja, ndipo anandipatsa Baibulo. Kenako nditapita ku Amsterdam ku Netherlands, wamponi wina anandiona ndi kuliwerenga mphepete mwa msewu pogwiritsa ntchito magetsa mu msewu, ndipo anandithandiza kuti ndidziwe zambiri. Kenako ndinapita ku Dublin ku Ireland, ndipo ndinapeza ofesi ya nthambi ya mboni za Yehova. Nditagogoda, ndinakumana ndi mbali Arthur Matthews, yemwe anali wanzeru komanso odziwa zambiri. Ndinamupempha kuti azindiphunzitsa Baibulo, ndipo anavomera. Ndinkaphunzira moyikirapo mtima, komanso ndinkawerenga kwambiri mabuku ndi magazini ofalitsidwa ndi amboni. Kuwonjezera pa mabukuwo, ndinkawerenganso Baibulo lenileniro, ndipo zinali zosangalatsa. Komeso nkhani ya mpingo, ndinkaona ngakhale ana akudziwa mayankho amafunso omwe anthu ophunzira akhala kufufuza kwa zaka zambiri, monga akuti, nchifukwa chani pa dziko limachitika zoyipa? Kodi Mulungu ndi ndani? Kodi chimachitika nchiyani munthu akamwalira? Anzanga onse anali amboni. Izi zinali choncho chifukwa sindinkadziwana ndi aliyense mdzikolo. Iwo anandithandiza kuti ndiyambe kukonda Yehova komanso kufuna kuchita chifuniro chake. Ndinabatizidwa mu 1972. Patangotha chaka, ndinayamba upainiya komanso kusonkhana mu mpingo ena waung'ono ku Newry ku Northern Ireland. Ndinkachita lendi nyumba ine yomangidwa ndi miyala yomwe inali payokha mphepete mwa phiri. Munda wapafupi munkakhala ng'ombe, ndipo ndinkayeserera nkhani zanga pafupi ndi ng'ombezo. Zinkaoneka ngati zinkamvetsera mwatcheru ukuzi kutafuna zinthu zomwe zadya. Ng'ombe zisi zinkandipatsa malangizo, koma zinandithandiza kuti ndikamakamba nkhani ndiziyang'ana anthu. Mu 1974 ndinayikida kukhala mpainiya wapadera ndipo ndingachita upainiyawo ndi Nigel Pitt yemwe anakhala mzanga wapamtima. Pa nthawi ya ku Northern Ireland kunkachitika zachiwawa zambiri. Nchifukwa chake ena ankatchula dziko likuti dziko la mabomba ndi zipolopolo. Zinali zofala kuona anthu akumenyana m'misewu, kuomberana komanso kuphulitsa magalimoto. Anthu ankakangana pa nkhani za ndale komanso zachipembedzo. Komabe a Protestant ndi Akatolika ankadziwa kuti ampo university chita nawo za ndale. Choncho tinkatha kulalikira momasuka ndiponso popanda vuto. Kawirikawiri ene nyumba ankadziwa nthawi komanso kumene kuchitikeza chiwawa ndipo ankatichenjeza ncholinga choti tisakumane ndi mavuto. Komabe nthawi zina tinkakumana ndi zinthu zoopsa. Tsiku lina ine ndi Dennis Carrigan yemwesa anali mpainiya tinakalalikira mtawu nine yapafupi koma kunalibe amboni ndipo tinali titangopitako kamodzi kokha mbuyomo. Mayi wina anayamba kutinena kuti ndife asilikali achinsisa ku Britain mwina ifoto sitinkalankhula bwino chilankhulo cha mdzikolo. Zimene analankhulazi zinatichititsa mantha kwambiri. Zikangodziwika kuti unkagwirizana ndi asilikali unkaphedwa kapena kuwomberedwa pabondo. Tili tokha-tokha nkumadikirira basi komanso kunja kukuzizira tinaona galimoto yokupita kwa mzimayi uja. Atatuluka anayankhula ndi azibamba awiri omwe anali mgalimotoyo ndipo iye ankatiloza ali wosangalala. Kenako azibambo anafika pomwe tinali ndipo anatifunsa mafunso angapo okhudza nthawi yobwera basi. Basi yoyitafika iwo analankhula ndi dalaivala. Sitinkamva zomwe ankalankhula. M'basiyo munalibenso anthu ena choncho tinkaganiza kuti ankakonza zoti athanena afitika ngotuluka mtawuniyo. Koma zimene zisi zinachitike. Pamene ndinkatsika ndinafunsa dalaivalayo kuti kodi anthu aja mafunsa za ifeyo? Iye anayankha kuti ndimakudziwani ndipo ndinawafotokozera za inu musadandaule ndinotetezeka. Pa msonkhano wa chigawo omwe unachitika mu 1976 ku Dublin ndinakumana ndi Pauline Lomax mpainiya wapadera yemwe anachokera ku England. Iye anali mulongo wokhulupirika wodzichepetsa komanso wokongola. Iye ndi mchimwene wake Ray anabadwira m'banja la mboni. Patatha chaka ine ndi Pauline tinakwatirana ndipo tinakapitiriza upainiya wapadera ku Ballymena ku Northern Ireland. Tinachita utumiki woyang'anira dera kwa kanthawi ndipo tinkatumikira abale athu ku Belfast, Londonderry ndi madera ena woopsa. Tinalimbikisidwa kwambiri ndi chikhulupiriro cha abale ndi alongo athu mwana siya tsankho, chidani komanso ziphunziro zachipembedzo zomwe angazikhulupirira kwambiri poyamba mcholinga choti azitumikira Yehova. Ndipotu Yehova anawadalitsa komanso kuwateteza. Ndinakhala ku Ireland kwa zaka 10. Kenako mu 1981 tinayitanidwa kuti tikalowe kalasi ya number 72 ya sukulu ya Gilead. Titamaliza maphunziro tinatumizidwa ku Sierra Leone ku West Africa. Ku Sierra Leone abale anali wokhulupirika ngakhale kuti anali wosauka. Tinkakhala mnyumba ya missionary ndi anzathu ena 11. Mnyumbayi munali kitchen imodzi, zimbudzi zitatu, mabafa awiri, telefoni imodzi, mashini ochapira amodzi ndi owumitsiranso amodzi. Magetsi ankazi mazima komanso mosayembekezereka. Kudenga kunali makoswe ndipo pansi pankayenda njoka zamamba. Ngakhale kuti tinkakhala movutika tinkasangalala ndi utumiki. Anthu ankalemekeza Baibulo ndipo ankamvetsera mwachidwi. Tinaphunzira ndi anthu ambiri ndipo anayamba choonadi. Anthu amdziko lankanditchula kuti Mr. Robert. Pauline ankamutchula kuti Mrs. Robert. Komabe patapita nthawi ntchito inawonjezereka ku ofesi ya nthambi ndipo sindinkalowa mu utumiki kawirikawiri. Choncho anthu anayamba kutchula Pauline kuti Mrs. Pauline ndipo ena ankanditchula kuti Mr. Pauline. Zimene zingamusangalatsa mkazi wanga. Abale ambiri anali wosauka. Koma Yehova nthawi zonse ankawapasa zomwe angafunikira nthawi zinaso mnjira zodabwitsa kwambiri. Ndikukumbukira mlongo ine mwe anali ndi ndalama zongokwanira kugula chakudya cha tsiku limodzi choti iye ndi ana ake adye. Koma anapasa ndalama zonsezo mbale wina wodwala yemwe analibe ndalama zoti akulire mankhwala a malungo. Kenako mosayembekezereka tsiku lomwelo kunabwera mayi wine mwe anauza mlongoyo kuti amukonze tsitsi ndipo amulipira. Zinthu ngati zimene zinkachitika kawirikawiri. Tinaphunzira chikhalidwe chatsopano ku Nigeria. Tinakhala ku Sierra Leone kwa zaka 9 ndipo kenako tinatumizidwa ku Betelehem ku Nigeria. Tsopano tinkatumikira ku ofesi ya nthambi yayikulu. ndinkagwira ntchito ya muofesi yomwenso ndinkagwira ku Sierra Leone. Koma kwa Pauline, kumene kunali kusintha kwakukulu ndipo sizinali zophweka. Iye ankalalikira kwa maola 130 mwezi uliwonse, ndipo anali ndi maphunziro a Baibulo opita patsogolo. Tsopano iye anapasidwa ntchito yosoka, ndipo angatha masiku ambiri akusoka zovala zongʼambika. Zinamutengera nthawi kuti azolowere, koma kenako anazindikira kuti ena ankayamikira kwambiri ntchito yomwe ankagwira, ndipo ankayesetsa kupeza mipata yolimbikitsa atumiki anzake pa Beteli. Chikhalidwe cha ku Nigeria chinali chatsopano kwa ife, ndipo panali zambiri zoti tiphunzire. Pa nthawi ina mʼbale anabwera muofesi mwanga ndi mlongo wina yemwe anali atangoyitanidwa kumene pa Beteli. Pamene ndinafuna kumupatsa moni, mulongoyo anagwada nkundiweramira. Ndinadabwa kwambiri. Nthawi yomweyo ndinakumbukira lembo la Machidwe 10:25-26 komanso Chivumbulutso 19:10. Ndinadzifunsa kuti, kodi ndimuletse kuti asachite zimenezi? Koma mwamsanga ndinazindikira kuti mulongoyo anali atayitanidwa ku Beteli ndipo ayenera kuti ankadziwa zimene Baibulo limaphunzitsa. Ndinali womangika pa nthawi yonse yomwe tinkakambitsirana. Kenako nditafufuza, ndinapeza kuti mulongo yankatsatira mwambo wachikhalidwe omwe pa nthawi yongachitikabe mʼmadera ena a mʼdzikolo. Amuna angachitanso zimenezi ndipo inali njira yosonyezera ulemu. Sikunali kulambira, ndipo mʼmalemba muliso zitsanzo ngati zimenezi. Ndinasangalala kuti ngakhale kuti sindinkadziwa, sindinalankhule chilichonse chomwe chikanakumudwisa mulongo wangayo. Ku Nigeria tinadziwana ndi abale ambiri omwe anasonyeza chikhulupiriro kwa zaka zambiri. Taganizani za mʼbale ya Isaiah Adagbono. Mawu a Musa akuti, mbiri ya moyo wa Isaiah Adagbono imapezeka mu sanjalo nda April 1, 1998, tsamba 22-27. Iye anamwalira mu 2010. Mawu a Musa athera pamenepa. Iye anaphunzira chowona adali wachinyamata, koma kenako anapezeka ndi khate. Anatumizidwa kumalo osungirako anthu odwala khate, komwe wambona analiko yekha. Ngakhale kuti ankatsutsidwa, iye anathandiza anthu oposa 30 akhate kuti aphunzire choonadi ndipo anakhazikitsa mpingo kumeneko. Abale aku Kenya ankalizana ne mtima. Mu 1996 tinatumizidwa ku nthambi ya ku Kenya. Aka kanali koyamba kubweriranso mʼdzikoli kuchokera pa nthawi yomwe ndayifotokoza kumayambiriro ija. Tinkakhala pa Beteli. Alendo ena omwe ankabwera ku Beteli anali anyani. Iwo ankalanda zipaso zomwe alongo atenga. Tsiku lina mulongo wina anasiya windo lake lili losatseka. Atabwera anapeza kuti banja lina la anyani likudya zakudya zomwe linapeza mchipinda chake. Iye anafuula nkuthawira panja. Anyani onse anakuwa nkutulukira pa windo. Ine ndi Pauline tinayamba kusonkhana mpingo wa Chiswahili. Patangopita kanthawi, ndinawuzidwa kuti ndizichitisa phunziro la bukhu la mpingo, panopa limadziwika kuti phunziro la Baibulo la mpingo. Komabe sindingachidziwa bunobuno chilankhulochi. Ndinkaphunzirira tunkhani yonchilonga choti ndizikatha kuwerenga mafunso. Koma mayankho a abale akangosiyana ngakhale pang'ono ndi zomwe zalembedwa, sindinkamva. Zinali zovuta kwambiri ndipo ndinkawamvera chisoni abale ndi alongo. Ndinasangalala kwambiri kuti moleza mtima ndiponso modzichepetsa analola kuti ndizichitisa phunziroli. Ku United States abale ndi okhulupirika ngakhale kuti ali mʼdziko lolemera. Tinakhala ku Kenya kwa nthawi yosakwana chaka. Kenako mu 1997 tinayitanidwa kuti tikatumikire ku Beteli ya ku Brooklyn ku New York. Tsopano tinafika mʼdziko limene anthu ambiri ndi olemera, zomwenso zingabwerese mavuto ena. Koma ngakhale mʼdziko ngati limeneli, abale ndi alongo ali ndi chikhulupiriro cholimba. Iwo amagwiritsa ntchito nthawi ndi zinthu zawo osati kuti adzilemeretse, koma kuthandizira pa ntchito ya gulu la Yehova. Kwa zaka zambiri takhala tikuona akhristu anzathu akusonyeza chikhulupiriro mʼmikhalidwe yosiyanasiyana. Ku Ireland anasonyeza chikhulupiriro ngakhale kuti kunali ziwawa. Ku Africa anasonyeza chikhulupiriro ngakhale kuti kunali umphawi komanso tsankho. Ndipo ku United States amasonyeza chikhulupiriro ngakhale kuti anthu ambiri mʼdzikolo ndolemera. Yehova ayenera kuti amasangalala kwambiri akamaona anthu amene amasonyeza kuti amamukonda mʼmikhalidwe yosiyanasiyana. Zaka zadutsa mofulumira kwambiri kuposa mmene chimathamangira chowombera nsalu. Yobu 7:6. Panopo tili kulikulu la pa dziko lonse ku Warwick ku New York, ndipo tikusangalala kupitiliza kutumikira ndi anthu mwa makondanadi. Ndifo osangalala kumaso okhutira, ndipo timachita zonse zomwe tingathe pothandiza mfumu yathu Khristu Yesu, imwe posachedwapa adzapereke mphotho kwa onse okhulupirika. Nkhaniyi yathira pamenepa.